yande joni tan min tay sappo e joy studio kalangu odon kettini fano wodi habaruji e fulfulde kori jawone modon hande sembe habaruji men dartnani himbe dilloybe to wite shina godar e der leydi men niger wartudo dan der gallure walam en nanan prefet mo walam ko haali do filaka o wi sabu laamu walam kanyo e wallobe hoji tetten ben don fu parti di ngala da laamu gondi no hawrto eto FRDDR ka endu konna ngadi hala mudun endo filla ko darto denagu tiagal ko watto no sinna godar dun enda nenne ne ka parti di ngala laamu no jama gomnanti hono hegita fa wada kulle den enda filla ko darto denagu hala du konnan ko yi e le jogago minister hawjine denagu leydi kanya denagu bibbe leydi en nanan ko hala ka enda wurtinden emda nonni fa warjo har filla ko darto yewtere men pinno hande altinere yerno altinere fu min gadna o filla ko darto labi sariya hande kala hala hono gorko meme cugalel goril na debbo meme cugalel dewel dum dar filla ko darto farju mudum basi ko dum waddoto e nangol ko dum wodi madan goje maymana gazibo yewtide balkisa hamidou ko djagnal le mon soumana amadou janganta habaru je fulful yerno mbirnom ele ko kibaru yidi ni no tawa ko watto hono fawar joni jamaaje kay won ko dillo to en nan sinna godar gam batte hono kon ko watto en dan kanye faane hol inede ko be nani dum waddi ko fawar joni prefet mo walam biyetedo faande ni su mayla marsadu o hala nan en do en dan no wonbe gobe jabbitoro ben don kambe dum woni gouvernement leydi niger kanye himbe wallitobe do fi himbe ben en dan be bi jaati bi wurobe hore mun ken na gadda ballaga mudum en o hala ni dum ilias gumme bandi min taato en dan walam
yowewo zaigo fondara
illa koybe do lawol sogeji tawadi tondi kiwindi bin kokki kan habar on be ngar far walam do sappo enay lewru tuba ko mi tawadi der mun fa der yamde sappo jamano be bi kan ko be njottake wuro min jabbi toybe jippinde be to sudu maison des jeunes don der jamma goto on min kalani ardido fedde o cha kambe mo HCR on subaka on ballo be ngari no limabe no jama inde mabbe duubi e to jomun joy sebe kanti jamde mabbe debbe ko kata jomun talkel gon ko tabin tinta ko sador mo hewto dum ko doggi don wari meri on hokkimi no kure de tawa kena do lawol dingaji ton min jippino hambe ton ballagaaji puddi warde moyno foebi no hani nyibirde sudumu min kokka mamaro kama nari nebam dage dun lasi bama sendi ramadu no haniri
matka himanda
nonni ko watto himbe ujunaji jeddon kay won ko hisa ko dillo ton enda ni sinna godar tiagal jene lewru janvier ko hippitere bonde watto endan ko watto himbe chapan jetto jene won ko may sogeji leydi niger nenne heddibe tombe du kondani do huljinugo gol enda won ko be dillo yor ACR fedele duna hawjene fille ko darto dillo wambe ferebe nokkuje mudon en himbe ben enda ko be doggoyton enda du kondani be garayna walam e nokkuje godde nani ko fawar joni ali nyalli abdul mumin hawrni do odo kabar
hano no andinore HCR fedde leede duniyaaru hawjini filla feroobe haaliri himbe cakantaraaje shina goda region tilberi gada hippitaare wadaane ton doggi acci nokkuje de gan hisinde yonkiji mu sirgon fuudu non be kebay wadude miccintinan himbe duuni ko watta sogeji leedi niger la soji na e jeneew maayder hippitaare den hippitaare du wadune gada hippitaare wadaane ton inates to sogeji leedi niger la soji tato e sappo e go obara der andinore de ni dum wi'i du ko watta himbe ujune joyo feroobe gari bankilare e walam to be leedi maligom wadobe ujune jeddo e ko deki tawa bibbe leedi niger du burbe ujunere e ko deki be dermu en tawa tukabe be gonda e sarobe en pediti kerol je andra bukar region meneka tonto bibbe leedi niger gon wadobe ujunere e laso e nayo peruno je hitande dubi ujuna did e sappo e jeetati ille dendu rafike jodon hakkilo fukkingo no tawa der kulle gonde no kada perobe tawabe der region tilberi jarane balla
nani wantir faane FRDDR kandu konna hono hawrinde fedde no endande parti di ngala e laamu leedi men Niger kambe do ASEO be ngade hawrinde mabbe en nyeme be burtide hala mabbe e do fi ko darto fawar yo denagu der leedi men Niger der andinorde do konna be kolli be bi hono e be jidi tawe hono keddi ko na wadde fitay faamam fa wodi gomnati beyda hono himmaade do filla ko darto mojjentingol hara filla hono hora ko sogeji leedi men Niger e denagu leedi be bi do konna no wajibi tawe kulle de fu faamama fa wodi nani ko faande biete do mamman sani adamu goto e mabbe haali
Hegiɗe fedde FRDDR fedde partiji ɗi tawaka e laamu moƴƴina fondita sigilaji sarusuji sogeji leydi tan heƴata heɓa mosola saɗormaji rafi keƴeɗon hakkillo fukkigo de darama. Ɗum ndu sawi ko fedde amin nde ƴami hawrine députéɓe ɓe tawaka gaɗa laamu ƴama gomnati haalana himɓe leydi ko ƴewtinaki gaɗaki nder sarusuji kawjiɗi filla denal himɓe e are mum'en holli. Ɗereji ƴewtinaki ɗin ndu jaare yeeso suuɗi kiite leydi députéɓe ɓe ndu ƴama fedde ƴewtinaki gom singe ƴewtino ko wonno wadda jaccere nder denal leydi kam fuu e ko wonno haɗa laanaji konu piroji ɗi ummade waddanode sogeji leydi balla. Fedde nde du fa handen ƴewtino ko saabi golle teful habaru dow bombe ɓe wala no waɗa sembe. Fedde amin nde du ni wi'i ko saito ɓiɓɓe leydi fuu gaɗi dane worre har ko darata jinganade laabi démocraci hakke ɓiɓɓe adama ko leydi meɗen ndi reeno deƴƴere waɗa nder
mayri.
No wontiri hono faano FRDDR o ɓe ƴami députéɓe partiji maɓɓe ɗi gala e laamu durwanoto ko tawe hono gomnati o enda ni gollal ngal enda ɓe gaɗa ɗum yernoɓe kaalir ele haala ka nanɗon ka enda gam battede konna faware jondu konna ni laamne noyi wonno waɗa har filla ndenago e leydi Niger. Fawari jondu konna ni hono dekotoɗo e hoorejo CICR kam won fedde leydi duniya har filla faabotoɓe daro faaɓede koyte croix rouge ɗum enda kandu konna yaari jahangal to enda Agadez ɗum ndu konna ilo aljumande won ko o yeyi ton endan gam batto ƴeewa golleji koɓe gonɓe gatta ton enda noyi wonno ɗum wontiri har filla ko darto sukaɓe famarɓe kañum himɓe wonduɓe e laaru noyi wonno yaadu mum e yeeso wonno waɗa. Gilles Carbonnier o holli du konna ni hono golleji ɗi endan ko o yitto enda Agadez en kettinani yewtere makko e Anissa Karim.
Nous sommes ici depuis
min tawa ɗo nder Agadez warjon duuɓi mum sappo ni fi on ɗo no ɗon deƴƴini min koƴƴi aadi ɓeyditidde golleji laatiɗi no mballam ɓiɓɓe wuro heɓde laawol nadde nder sarusiji goɗɗi e ƴewde du fa hande pelle mballoje ɗen. Noyi min mbawi ɓeyditidde golleji luumaku ko waddata ceede yaade to sukaɓe ummatore ɓe nder laawol goto ngol min gari ƴewde suudunde nimɓe larɗuɓe tawa nder mum ndum miɗen golla du nder laawol wallirteɓe hano ko darta yaha warta maɓɓe ɓe keɓa ɓe gaɗa golleji maɓɓe no haniri. Miɗen ɗon gaɗa etol ƴewde nder laawol ngole min mbawi wallirde yaadu yeeso e bayle ko wattataɓe ɗimɓe wuro ɓe heɓi hunde ko dumti
un impact durable.
Non ni to endan tilaɓel luumo muɗum wuli ñanden kongo wuldu konna wiyama bitigaji sappo e joyi woni ko wuli hen endan tendeje ko ɓuuri kemi ɗiɗi du konna fu yaadi e yiite nge yaadi e muɗum ɗum wonno koɓe hono hooreɓe wurogo enda haali keñang ndennene kadi konna ɓe mbi yiite nge natayna du jamma aljumare noon ni ko wuli nokkure nde en nani ko maire mo tilaɓeri mbiteɗo Marou Kaboye haalani bandemi Abdoulaye Mamoudi Luttilaɓeri
haalirgu nasara o kante
seri en daali bononda gaɗɗo on min mbawta limtiɗi tendeje ɗen wona du ɓolumɗe tawa woɓɓe acci guineji muɗum nder majje ko dilli hiite nguen ɗo ñamiɗi butigaji ko wuli no waɗa sappo e joyi na laso komin gari ɗon min tawi woɓɓe no mboya no kacca mettorgal ɓerɗe amma tomin jettiri Allah ni woni yonki fuu won ƴuwa ley majjum ɓe bononda on hewti ɓen du min gaddanan ɓe balla heɓa ɓe ummo dey komin elta e nimɓe ni woni e laawol ngal seni no ñiɓa accana laawol soogeji piipa ɗin to mi torto gam min du aaki iri ɗum fillito kadi amma nde waɗi tawa faaba no heɓete lawka on jii du subaka o loore kan heppi nadde nder luumo ngon ko faddi nimɓe ɗum noon
hey, kandi ɓori gay
non ni caggal ɓe mbino ɓe gaɗan hono murtere golle ko balɗe ɗiɗi ɓe joƴƴini ɓe notaka ha nden noon wonno ko fa hande ɓe gaɗi murtere hono fawar jondu konɗan ni koɓe puɗɗi altinere hande ɓe mbi waɗa lewru bumbour kamɓe du woni syndicat jangguinoɓe e waɗaɓe teto lugguɗum ngol andal ɗo enɗaɓe leydi Niger ɓe mbiɗen e murtere nde ɗo wona e dow kulle maɓɓe laatiɓe sotte keɓɓe keɓay ɗu ɓe jitta ɓe keeɓi ɗum e kulanteje goɗɗe ko hani moƴƴine heɓa golla maɓɓe waɗno hanire no woɗiri nabala adare goto e maɓɓe hono hooreje syndicat maɓɓe mbiteɗo snes o haalani rafika attaher ɗumen woni koro murtere nde
ministre goto mo deki jungo ɗo ɗereji narral tati ministre goto o du fa hande woni no salon ɗowtanade ko wi'a nder ɗereji tati ɗi gam miccintindemo ko watta o acci boka makko ka hano haala ummintina haala mum ɗum waɗi komiɗen gaɗa murtere amin nde gam min mbawa jaaɓi omo waɗanami iri kulle ɗe fa ɗereji murtere sappo e jeɗɗi min desi ñande gom fa narral hosa heɓede sey o wari o bonni gal heɓaki lawol narral gal comité amin mawɗo waɗi balɗe tati no ƴewtino no waɗe ko laabi narral heɓo kandu o hiɗi bonnude komin giɗi woni o hokkitamin hakke amin har ko darata cuɓakiji ɗimin gatta hakke ɗe du o hiɗi tetudemin dow fewre
Non, fa hande ndu leydi Togo, leydi Congo, Brazzaville, Uganda, Niger, Senegal, Ghana e Gambie. Ye leydi kawri ASEAN enato en Lomé gam batte hono yewde hoyde laabi ko wato ko tawi hono safareji di mboda yilnite to heba fudi enda accanade leede mabbe tawi ko na senati no wodi dato laam ko wa darade gam fawar jond jukkude himbe wattube hono safare de leede enda dum wonno ko AFP federated France hokkor habaruji haali denne be bi dum do ko na hunno ko laati se jeewa ma safareji bondi himbe gonna njara di enda watana hitande fu himbe ujunaji hembere ko matle leede me Afrique do enda no wodi denne bonanda sanne yerno OMS haaliri nani faware jondu konda ni se ni wi ama mise kan wonno hono nokku to himbe yaato wada yewol hono kulantereje meden dum won ko etena ifan den nonni kandu konda ni tay mojjintana mojjintingol mudum du jamaina milioji kemtete e milioji chapantati e jeddi francais fa ko lati gomnati na hantay wurtini dum heba mojjintana nokko on enda dum du konda ga nyimude kulle godde waddande du konda ni hono faane dabbaji taato en den en nyamire safarje ko nandi e mudum dum wonno ko Abdul Mahamman Abdul Mahamman Gabidan latir kanyun dekoto edo naaw du konna wondo inde horejo mise o enda o halani Jalla Mariama Kenda
dans le budget 2020
dar jawdi golliyoten ko dubu jinaaji didi e no gaydum min kali filla nyamdu birdiji ladde din ande du nokure to di ngoni idi kawja don buyitake gam no wodi birdiji ladde de ngala don dum sabi ko min bi no handi birdiji ladde goddi tewte ngadde kan woni cholli hitande hikkande min mawnina hoggo to birdiji ladde di kawjete cede mu umata kona milioji kemme tati e chapande tati e jeddi dum du gam wattugol jawdi non gam min kisake ndarde ko rawani ni no uma kinano do hemre e terde sappo hikkane min beydiran dum ko watta do hemre nogay e tati fu ko sodirte mbirdiji ladde don tawa kambe bayle gaddeteede far nyamduji majji komiti kawji do filla golle on tamintini dum no yarandu to ministere hawjinde filla arzuku leydi gollirte do miden domi
e on attend
nonne har filla yotel ben pinna hande en kali hala hono himbe dum woni gorko meme cukalel gorel falju mudum na debbo meme de waku dewil pamarel ko tak dumi noga e go dum don no wodi hono ko sariya darni domo ganjom en waawi nangede jukkedu konda nonnon du fa hande en wabbe du konda wor suka rebe wadobe bomi bondi e lay batu bomi ngaba gol kanyo e tartagol e wadugol kulle ko hojota kiloji himbe dum fuko hada non ko lati du konda ni sariya hoji lawol do majjun dum woni ko madame goje maymuna gazibo halto hande yewter meden pindinol altinere do filla sariyaaji
me mudo faldu suka mo yonay nadu wadobe bomi tartara hakkune jamaare der batuji misali to dewle fa nanga hakkiloji beno wabbe dum no bawi nangede e jukkede no goje Maimouna Gazibo charto faminire.
Nous abordons les agressions sexuelles.
Et en kala hala hanu moytugol suka far falju mudum moytaki du noga ego kan woni joni debbo tinno no moyta dewa ku suka pamaro moday du noga ego nadu gorko tinno no moyta gora ku suka moday du noga ego dun do no darude yanugol imma jomu to jomun de hebama funo nangete ni kasono sabu suka on noy ete yonay.
Parce qu'on estime que la victime n'a pas encore la majorité civile.
Noi dun wawi famirede.
Pour que l'infraction soit constituée, il faut que la victime soit du même sexe que l'autre.
Watta ko dun lato sei tawe moytado on e moytudo don fu goto misali debbo e debbo nadu gorko e gorko heewi ko nanga gam majjun der kaso kadendu rewbe gadobe bomi itartaraku ngabagol e lay batu dewgal na fijogo e dun initire nokku gon keri to dun don du wala flawol debbo meme debbo bannu na fafu ko do debbo bannu da jamaare se porkirar hebi jomun e to fun nangabe udda be kaso nadu worbe gon no tinno no nyammina sukabe famarbe de nyamminibe se hokkabe jardoro ga heba yotto e faljuuji mabbe nadu yengi a debbo ho e cukale pamarel watta golle ga heba yotto e falju makko suka mo wadai dubi no ga iko to dun fun haani sei ama haale sabu idu wodi nangal ko jomun wadante dun do no darude yanugol imma jomu gacce den ciewata farfi falju suka on gacce de wanana dubi suka on yottaaki
c'est plutôt la minorité civile de la victime qui conditionne le délit
sinine do hebama do dum noy woni no jukkugo mum warato
en cas de culpabilité
de jomu hebama no way nangedo kaso lebbi jeego yaade dubi tati watte yoba gonnati ujunaaje didi faaya ujunaaje nogay
de 10000 à 5000 francs à l'état
e do do ko habaru mi fulfultili hande sembe a jon kamul hetne jango on nan habaru je fulfulde studio kalangu